Mene
ni mangala ambo, ni mangala tabe nini maya. Ni mafuna kutenga ko out muku vina pati ni mangala nini maya. Ni makonwela ukabwela stu ni mangala nini maya.
Exclusive from 7tunes.com.
Izaka balansa one day. Mate mazanga siwa kufuna. Bani uza kumbala tsuni wa amira bebe. Siwa siwa kwa mene tachokela. Izaka balansa one day. Daba itonke, ngati nirina baby. Nima funa chape everyday. Nima fighta pamozi, kukisha pamozi yose. Hello, bena basambe kwati. Swanga chile ma baby. Nina donke, ngati nirina baby. Nima funa chape everyday. Nima fighta pamozi, kukisha pamozi yose. Hello, bena basambe kwati. Swanga chile ma baby.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Love you to for better for Wesi. Imwe opposite Wesi. Muma wishing a kutivika sina la akahenda. Ayani matenda. Kuri ine. Muzi wat. Muzu wakuseni na usiku. Upepo mvura makupya. Muamene niganiza. Mwenze kutipo meneneza singo. Nishini sakila furi tumino. Nelo na mpeza mungo kamba kamba kutisambela. Muli pwetu pwetu. Munga kambe noke. Kusiana noe.
Daba I don't care. Ngati nilina baby. Nima funa chape everyday. Nima fighta pamozi. Kukisha pamozi yose. Edo bena basambe kwaji. Swanga chile ma baby. Ina donte, ngati nilina baby. Nima funa chape everyday. Nima fighta pamozi, kulisha pamozi yose.
Yeah.
Edo bena basambe kwaji. Swanga chile ma baby.
Nigga, got you.
Black Stan.
Mwana shindi atasha nina soda wishi vifyo kansha nina Narikwate mupampa mina so what gani nikatanta mina Mwatila mkufuka ka umwamino ya kasoko ka Mchikondi ni 2x2 love and then she loves me too.
Daba itonke ngati nirina baby.
Song of the clan has
Nima funa chape everyday.
Ayo stop check out.
Nima fighta pamozi kukisha pamozi yose.
Stana sound music.
Swanga chile ma baby.
Ora pio mops, ora pops. Nego.
Ina donke ngati nirina baby. Nima funa chape everyday. Nima fighta pamozi kukisha pamozi yose. Edo vena basambe kwanji. Swanga chile ma baby.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Waleka fly game.